nakuba ngabuka ngawukhandi kanjani umqondo. Ngesikhathi siqala ukunqoma ukuphila impilo enhle, ukwenza okuhle, ukuthanda abanye, ukusebenza ngokubambisana noNkulunkulu, ukunqoba ubuthaka bethu esizalwe nabo ngokwemvelo. Kuzovese bayiqhamukele bona abagxeki, singazange sabamema. Ngikubingelele, phinde ngikwamukele futhi engosini eFresh, ngingusibonelo BT Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Ngeshwa, kuyiqiniso liphathana kabi, ngoba siphila emphakathini owonakele ngokweyimilo. Ngakube lokho kuzwakala kuhlaba kulumela, uma kunjalo, mawuthi qala, iqalaze, ubone ububi obuzaleka buphindelela, kodwa buteketiswe, bubizwe ngento enhle. Imile ezimbi, kodwa sekuvese zawuthela wayeka nje, zamukelwa, wena owabona ukukikizwa ngena umakoti ekhaya. Umoya kuyicabangela wena, uqonqela, ukuhlukana, yonke i-chaos le, into ongayikwazi ukuba uyibale zonke. Ngakho, uma uvusa ikhanda kuyo lencithakalo, qede, unqume ukuba nenhliziyo yokulandela uJesu, ngentshisekelo yokubona abalahlekile besendisiwe. Pho yini le engakwenza uyitshele ukuthi izwe lizoke likuthokozele likuthande? UDr. D. James Kennedy wakwakubeka kanjena lokhu. Ukubekezelelana kokuphambene kuyinkambiso yokugcina oyifica emphakathini osugcwele ububi, oyigqatha ngenkulu impakamo le ekulahleni imiyalo kaNkulunkulu. Iyodwa kuphela inkambo oyoficela umphakathi uyidumisa, ukubekezelelana kuyimile ezimbi oziphilayo, tolerance. Kodwa nakuba singenza konke okusemandleni ukuthandisona, nakuba nebala sikwenza ngokwamazinga ahlukene, asikwazi kunjengabalandeli bakaJesu Kristu sizale futhi ububi ey'nhlizweni zethu, sibize ngobuhle. Futhi ngenxa yokuma eqinisweni, izwe lizoza liza kithi liyimvula, lizomelana nokholo lwakho kuJesu. Lokho ngaba ngokunzima ngoba siyathanda ukuthandwa sonke. Siye sizwe sizwe sisesikhisini ey'nhlizweni zethu uma kukhona umuntu osigxekayo ngenxa yokuthi sibambelele ezwini likaNkulunkulu. Lokhu okuyinto engenzeka ngamawala nomfutho omkhulu kumhlaba we-social media, bakugxeka bashiya bangalazi. Ngakho uma kuwukuthi lesi sikhisi sobuhlungu bokugxekwa usuke waba kuso, uzizwe ukhishwa inyumbazane ngenxa yezwi eliphilayo, sihlobo sami, angikunike nanti iphilisi yokwelapha inhliziyo yakho. Umshumayeli 7 verse 5, kungcono ukuza ukukhuza kohlakaniphileyo kunokuba umuntu ezwe ukuhlabela kweyiwula. Ungalindeli ukudunyiswa ziwula, soze inhlobo zakwenza lokho. Kunalokho, yemukela ukukhuza kohlakaniphileyo. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Inamba ongasifonela kuyo ithi 067-706-0077. Angiphinde, 067-706-0077.